Brian Beats.
Wali, mukama wali okuyamba. Wali, mukama wali okuyamba. Wali, wali, mukama wali okuyamba. Eye mbera joita mu muganda wange. Eje chivata choina chiri tempulare. Chirigenda era gulisigala. Tolifa olibera mulamu. Mukobore ayingira obulamu bwo ofune dembe. Omukono gwe omuwonya okusimulula okugabirira weguli. Wali mukama wali okuyamba. Wali, wali mukama wali okuyamba. Wali mukama wali okuyamba. Wali, wali mukama wali okuyamba. Tuyise mu bingi ebiwovu n'ebiko ne tubivunuka lwakuba Katonda badde naffe buli kimu yatusobozesa. Kati kuma kwatirirako yatula obuwanguzi. Kamanya okukiriza kuye ngabo yekuwangusa. Zekola bandi wolwa kisa kya mukama era ngulumiza mukama. Ekitiibwa kidire mukama kyendi kyona badde mukama. Wali mukama wali okuyamba. Wali, wali mukama wali okuyamba. Wali mukama wali okuyamba. Wali, wali mukama wali okuyamba. Ono mukama talimba.
Wasuliza wachiri.
Sikata bayuwa